prolo. Wena wandifundisa sekulula ukuthemba wena. Kubo bonke ndikhethe wena. Enithi asoze ndikukhohlise ngoba konke kuyinyaniso. Uthando noxolo kubo bonke ndikhethe wena. Uzoyimamele le ngoma indicingisa wena. Ndibonge ithuba ondiphe lona ngempela. Ndibonga impatho yakho inobumene imangaza bonke nabangakholelwa kuthando lunje. Alukho lunjena undiphethe kahle dear. Uthando noxolo wena wandifundisa sekulula ukuthemba wena. Kubo bonke ndikhethe wena. Enithi asoze ndikukhohlise ngoba konke kuyinyaniso. Uthando noxolo kubo bonke ndikhethe wena. Sekulula ukuthemba wena. Kubo bonke ndikhethe wena. Enithi asoze ndikukhohlise ngoba konke kuyinyaniso. Uthando noxolo kubo bonke ndikhethe wena.